Bakunzi baradishakwe inshuti zacu banyarwanda banyarwandakazi turabasuhuje uyu munsi ni kwa 26 nzeri mwaka 2020 muri kuri radio ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe tuvugira Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuvugira kandi Paris mu Faransa tuvugira Geneva mu Suisse ni Helsinki muri Finland dukomeje ibiganiro ku ishema ry'umunyafurika n'umunyarwanda uyu munsi muri kumwe n'abatumire nyine mumenyereye hari bwana Blaise Nicyo Ribera na Dr. Nkiko Nsengimana ikiganiro mukakigezwaho na Sixbert Musangamfura nagira ngo mbere yuko dukomeza ikiganiro mbanze numve niba twumvikana neza kuri mikro na bagenzi banjye ndagira ngo mpere kuri bwana Blaise Nicyo Ribera urahora komeye uranyumva neza
mukomere turumvikana neza ndabashuhuje
bwana Dr. Nkiko Nsengimana uranyumva neza basuhuza batwumva
ndabumva neza ndagushuhuje muvandimwe Musangamfura nawe muvandimwe Nicyo Ribera ndasuhuza abakunda ishakwe abakunda u Rwanda abakunda Afurika n'abakunda uburenganzira muntu mwese
ndagira ngo nanjye nongere mbasuhuze nsuhuze kandi n'abatwumva bose ibiganiro ku ishema ry'umunyafurika twabitangiye muri Kanama uyu mwaka 2020 igice cya mbere cyatambutse ku itariki 16 Kanama igice cya kabiri ku itariki 27 Kanama igice cya gatatu ku itariki 5 Nzeri mwaka 2020 uyu munsi turakora igice cya kane muri ibi biganiro umutumire Nyempara ni bwana Blaise Nicyo Ribera wakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo kijyanye n'ihonyorwa n'isuzugurwa ry'umwirabura ndetse yabyanditseho n'igitabo numvaga namuha ijambo akatwibutsa igitabo yabyanditseho hanyuma agakomeza ndetse atubwira ibyo yaduhishiye uyu munsi bwana Blaise Nicyo Ribera ijambo ni ryawe
mukomeye cyane ndabashuhuje ndasuhuza n'abatwumva bose cyane cyane abayoboke b'ishyaka ishakwe n'abanyarwanda bose bakunze gukurikira ibiganiro byacu nakwibutsa ko igitabo nanditse ni igitabo kiri mu Gifaransa cyiswe Nous les Nègres le récit africain contre le récit néocolonial pour la renaissance africaine cyatangajwe mu nzu itangaza ibitabo yitwa Dagon iri hano mu Faransa ahitwa Ipoissy
nashyira mu Kinyarwanda gatoya ni ukuvuga twe abirabura uko twe tubona amateka yacu tuyagereranije na yanditwe n'abanyamahanga ndumva ari nk'aho ari nk'uko yenda nabivuga
umuntu
agenekereje
nuko rero nk'uko twa mu biganiro bishize twavuze ku kuntu ubungubu abanyafrika abanyarwanda abirabura mbese umwirabura hari ku isi hose twabaye ingaruzwa muheto n'inganzwa z'abandi cyane cyane abazungu mbese abimpuzera bose baba abazungu baba barabu baba abashinwa baba abahinde akenshi biyumvamo ko badufiteho uburenganzira badufiteho ikintu cy'ubutware kandi natwe kubera nyine ibyo bintu twinjijwemo n'ubukoloni tukiyumvamo kuko abo bantu badusumba aribyo bita mu gifaransa complexe d'infériorité ugasanga umwirabura imbere y'umuntu w'uruhu rwera mbese yifashe nk'itungo rigufi nawe akiyumvamo kuko uwo muntu amusumba twabonye rero ko mu nzego zose haba mu buyobozi haba mu butunzi haba mu mico yacu haba mu buzima bwacu bwa buri munsi twabonye ko nta hantu na hamwe ubu ngubu umwirabura yifiteho ubusugi n'ubusugire usanga mbese ibyo bintu byose bifitwe mu ntoki n'abo banyamahanga usanga bumva ko badufiteho nyine uburenganzira ubushobozi ubutware bashobora kudukoresha icyo bashaka cyose rero igikurikiyeho ni ukureba uburyo nyine bya twageze kuri iyo ntera kuko iyo wumvise abo bantu batwigaruriye mu mvugo zabo mu nyandiko zabo ni nabyo mvuga hamwe na hamwe muri iki gitabo nanditse kandi nkanerekana nyine na n'isoko biturukamo iyo ubumvise usanga abo bemeza ko mbese umwirabura ari uko yaremwe ari cyo yaremewe yaremewe kuba inganzwa kuba umucakara w'abandi babyumvisha umwirabura kandi nawe kuko abyiyumvamo cyane cyane bikanahera ndetse no mu nyandiko zimwe na zimwe twita ngo ni amajambo y'Imana muri za Bibiliya no mu Makorowani abatuganjije nabo ubwabo nibyo bitabo bya mbere bahereyeho bashaka kutwumvisha ko twaremewe mbese kuba inganzwa kuba abacakara b'abandi babitwumvisha gutyo natwe dusa naho tubyemeye ariko ntabwo amateka ntabwo ari uko ateye ntabwo ariko twahoze kuva kera kose nta nubwo aricyo twaremewe kuba rero twaraje guhinduka inganzwa n'ingaruzwa muheto hari impamvu ndumva buri munyarwanda wese utumva ufite mu bwonko ubuzima utekereza azi neza uburyo umuntu ahinduka inganzwa uburyo umuntu ahinduka ingaruzwa muheto kuba abirabura aho bari hose ku isi barabaye gutyo byatewe n'uko abirabura bagabweho intambara ntabwo rero ari ibintu by'impanuka ni ukuvuga ko habayeho gahunda zo kugaba intambara ku birabura kugira ngo babatware mbese ibyo bari bafite icyo gihe kuko nibo bari bakomeye ku isi babatware ubutunzi bari bafite babatware ubutegetsi bari bafite iyo ntambara rero ikaba ari intambara n'ubitararangira ikaba ari intambara yamaze igihe yahereye kera cyane abantu ba mbere bayivuga ni nk'uwitwa Edouard Churet mu gitabo cye yise les grands initiés undi wa kabiri uvuga iyo ntambara n'uwitwa Antoine Fabre d'Olivet mu gitabo cye yise Histoire philosophique du genre humain. Undi wa gatatu wakivuzeho ni uwitwa Eliphas Levi. Igitabo cye ntabwo nkikibuka neza. Abo naba abo batatu bose mvuze naba Faransa banditse ku ntambara abazungu bagabye kubirabura babyanditse mu ejo bundi mu kinyejana cya 18 na 19 inta izo ntambara bakavuga ko zatangiye imyaka 5000 mbere ya Yesu Kristo basobanura ko muri iyo myaka 5000 mbere ya Yesu Kristo mbese abirabura nibo bari bafite nibo bari bihanganye ku isi kandi biranumvikana amateka yerekana ko donc abirabura nibo ba nibyo biremwa muntu byabayeho bwa mbere ku isi bibaho igihe kirekire cyane imyaka irenga 3,000 muri iyo myaka rero yose urumva babubatse amateka bakwirakwira isi hose isi yose donc nibo ba bagiye muri Amerika bwa mbere bajya muri Australia bwa mbere bajya muri ibyo bita izi Amerika Latine bwa mbere bakwirakwira mu birwa hose aho hose kandi bagiye bahubaka bagiye bahasiga ibimenyetso byo bita monument mu gifaransa bagiye bahasiga ibimenyetso ko bahageze bahubatse bakahashinga za civilisation
nagira ngo Blaise nicyo libera ngo cimwe ijambo gatoya aho ngaho buduti abirabura babayeho imyaka myinshi cyane ku isi imyaka ugereranije na 300,000 bingahe warubuze ibihumbi nkabinga
ibihumbi 350 ni ukuvuga mpereye mbese ku muntu wa mbere umeze nkatwe watangiye kumenya gukora utuntu tw'udukoresho kugira ngo yoroshye imirimo ye yo mu buzima bwa buri munsi
nagira ngo mfatire aho ngaho nyine nkubaze mfatire aho ngaho nkubaze mu mateka ndavuga mu mateka nyine y'abatuye isi ibimenyetso birahari by'uko abirabura babanje kuba ku isi igihe kinini cyane mbere y'uko andi moko atangira kuza ku isi ibimenyetso birahari wagira icyo bitubwiraho ibindi bibazo mfite ndaza kubibaza nyuma ye none urangiza ko kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro nyamukuru ariko yenda bansubiza kuri ako hanyuma nkaza kubaza ikindi kibazo nari mfite
ibimenyetso birahari ni byinshi cyane ibimenyetso byinshi bihari ni biva muri sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda muri archéologie umva ni mbese ni ibisigisigi bya kera cyane abantu bagiye basiga aho bari batuye aho bubatse aho ba urumva nk'abantu babaga batuye urabona hariya muri za muri kariya karere kacu Tanzania Kenya Ethiopia Chad kugeza ubu niho hahishuwe ibisigisigi by'abantu bamaze igihe kirekire kurusha abandi urumva habayeho uriya Lucy wa nyuma nuri ya Tumai bavumbuye muri Chad numva bo imyaka yabo ni muri za miliyoni ariko abo bantu mbese ni bari bataraba abantu buzuye abo ba Lucy abo ba Tumai bari bataraba abantu buzuye ku buryo bashobora kuba basongoza nk'ibiti kugira ngo babashe guhiga ku buryo bashobora kuba bakora nk'uruhabuzo kugira ngo bamanure imbuto ziri hejuru cyane ariko bikagaragara ko aribo twagiye mbese ari abakurambere bacu twakomotse nyuma yabo batumayi hari ibindi bisigazwa by'abantu byagiye bigaragara bavuba cyane no kuvuga bamaze nk'imyaka 200,000 ubwo icyo gihe abantu ho bari baratangiye nyine kuba abantu buzuye nkatwe bari aba bise ba homo sapiens no kuvuga umuntu z'ubwenge mbese watangiye gutekereza watangiye gucura no guhanga utuntu n'utundi akoresha mu buzima bwe bwa buri munsi ikindi kandi iyo urebye ibintu muri byo bimenyetso bya archaeology ibishaje byose ibimaze igihe ku isi igihe kirekire ku isi byose uko bingana biri ku mugabane wa Afrika nukuva ugiye kureba nko muntu za muri nk'ibishushanyo abantu bagiye basiga muntu za mu buvumo cyangwa hariho nk'ibintu by'ibishushanyo bimeze nka mu gifaransa biba bita mise en scène zimihigo nk'amakinamico y'imihigo ahangaha naho hari nk'akantu k'ubugororangingo nazana nuko usanga abazungu usanga basobanura ko ibyo bintu mbese ko icyo gihe abantu babaga mu buvumo mbese babishushanyagamo banabubamo njye ntabwo mbyemera kubera ko iyo babishushanyamo banabubamo ntabwo byari kutugeraho kugira uyu munsi kubera guhumekeramo n'ibiki byari kwangiza ayo mashusho ahubwo njye nsanga biriya ziriya nyandiko n'ariya mashusho yagiye asigwa mu buvumo hirya no hino muri Afurika ariyo salle de classe za mbere zabayeho ariyo byumba by'inyigisho bya mbere byabayeho nuvuga ngo abantu babaga batuye imusozi ariko noneho mu gutoza abana uko bagomba guhiga uko bagomba guhinga kubera ko hariho n'amashusho yerekana imirimo ya buri munsi guhinga korora urabona hariya muri za hano muri za muri Afrika ya ruguru muri za Algeria muri za Mali muri za Maroc muri mu butayu bwa za Tassili hari ahantu usanga nyine hari za scene nk'izo ngizo z'abirabura barimo guhinga barimo korora barimo guhiga nkeka rero ko ariho ababyeyi bajyanaga abana kugira ngo babigishe babereke uko ibyo bintu bikorwa mu buzima bwabo bwa buri munsi ayo mashusho rero niyo ya kera ku isi kandi yose n'ayabirabura yemwe n'amashusho ari ku yindi migabane y'isi nka hano mu Burayi bakunze kuvuga ubuvumo bwa Lascaux naho usangamo amashusho nk'ayo yerekana ayo makinamico yo guhiga n'ibiki nubwo iyo hano bakoze reconstitution kuri za television berekana amashusho y'abazungu ariko ntabwo ari byo ntabwo ari abazungu babikoze nabirabura cyane cyane ko nk'ibintu by'ibisigisigi basanze muntu za muri ubwo buvumo byari ibintu biribwa n'abirabura bitaribwa n'abazungu ni ukuvuga basanzemo nk'ibintu by'ibisigazwa by'imyumbati abazungu ntibarya imyumbati ntayo bahinga urumva ni ukuvuga rero ngo ibimenyetso byose bya kera biriho kugeza uyu munsi byerekana amateka y'abantu n'iby'abirabura gusa ugiye hano muri mu mazu ndangamico mu Burayi mu bihugu byose by'Uburayi ibintu byose biranga amateka ya kera y'abantu uzahasanga n'iby'abirabura gusa nta by'abazungu barimo nta kintu ushobora gusanga cy'abazungu cyaba igikoresho cyaba waba nk'ibisigazwa by'imyambaro cyangwa by'inyandiko nta kintu na kimwe ushobora gusanga muri za mize zabo gifite imyaka igeze no ku gihumbi urumva
ndumva bisobanutse hari aho nyine bavugaga yuko ngo abirabura aho hose bagiye banagera muri iyo migabane inyuranye y'isi bagiye banahasiga inyubako n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko bahageze kandi izo nyubako ugasanga zifitanye isano n'izindi nyine twakwemeza rwose tudashidikanya ko zakozwe n'abirabura. Nagira ngo wenda kugira icyo uhavuga ariko nanibutsa ko yenda kiriya gihe ndavuga igihe abo bantu babaye muri Afurika bwa mbere bari bataraba n'abantu nk'uko tumeze ubu ngubu. Abo bantu kuko mu mateka bavuga ko ngo batangiye kuva muri Afurika mu myaka nk'ibihumbi 1600 ibihumbi 1600 ngo bahunze yuko ubutayu bwari butangiye hatangiye kuma noneho bakagenda bashakisha ahandi bajya bakanavuga ariko ko icyo gihe ndibaza ko icyo gihe isi uko tuyize ubu ngubu yari itaramira gutya ngo usange imigabane itatanye nk'uko itatanye ubu ngubu. Ndibaza ko icyo gihe ndari bwo Uburayi na Aziya byari bigifatanye mu cyo bitaga Eurasia nyine biriya bya ibyo bita bya plaque tectonique byo mu nda y'inyanja cyangwa mu nda y'isi bigenda bituma imigabane igenda itandukana bikaba yenda byari bitarashwanye icyo gihe kwa imigabane itandukane. Hari icyo waba ubizi icyo ngicyo cyerekeranye n'uko yenda imigabane yari itaramira nk'uko tuyize ubu ngubu cyangwa niko byari bimeze?
Oya, tunafatiye ku bintu bya hafi yacu bitureba. Ufashe ubu ngubu ufashe ikarita ya Afurika bisufiye kujya kuri ntuza kuri Google Map ukareba ikarita ya Afurika ukareba ukuntu imeze usanga kariya karere kacu kuva mbese muri za ntuza muri za mu Burundi za Malawi ukazamuka ukagera muri za Ethiopia usanga mu myaka iri imbere wenda nko mu 5000 cyangwa mu 10000 kariya karere kazamanyuka kuri Afurika kakabakarwa iyo birebye neza.
Ntabwo ahubwo abahanga bavuga ko niyo myaka 2000 bitazageramo kubera ko muri iyi myaka biriho birihuta cyane ugereranije n'uko byari bimeze nko mu myaka tuvuye nka 30-40 ishize biriho birihuta ku buryo hari aho usanga umugabane wa Afurika bwo kutangiye kwiyasamo igice cyane cyane nko muri za Kenya ukazamuka n'igice cya Ethiopia ugana muri za Somalia hari aho rwose hatangiye gucika ku buryo bugaragara cyane kuko nigeze kuba mu gihugu cya Kenya hari ahantu twajyaga gutembera hitwaga Rift Valley aho hantu byaragaraga nyine ko hitse ugereranije n'ahandi ko ari ikintu cy'umubande munini cyane ugereranije n'ahandi uko hari hateye ariko ubu rwose hari ahantu hiyashije ku buryo hari ikintu cy'icyobo kinini cyane kigenda gikura kandi icyo ni ukuri buriya amazi namara kwinjiramo bizihuta kurushaho kuko amazi iyo amaze kwinjiramo noneho ubwo biranihuta bikagenda
birihuta. Niyo mpamvu rero nabona ko buriya nkantuza nka Tanganyika Kivu ukazamuka kuri za Lac Albert donc urabona ko ni faye imwe bizatuma bizatinda bigahera bikamanyuka akarere kakava ku mugabane nuko bizakomeza bikitwa Afurika ariko bikazaba ikirwa no kuva ko mu bihe bya kera cyane byashize nabwo niko byari bimeze ubwo icyo gihe mu myaka 1600 abirabura bari muri Afurika batangiye kujya bimuka bashakisha ubuzima handi icyo gihe nubwo imigabane yari iriho ariko yari itari itandukanya cyane ku buryo kwambuka bitari bigoye. Niyo mpamvu abantu bagiye bakagera abirabura bagiye bakagera muri za Australia bitabagoye cyane.
Ni byiza koko gusobanura aho ngaho kugira ngo hasobanuke neza kandi ndumva tuhavuzeho gato. Dr. Nkikusengimana kugira ngo tudakomeza kumunigana ijambo nagira ngo ngire ikibazo mubaza yenda ni nko gutaruka gatoya ubwo Bwana Blaise nicyo riberuze kwibuka aho wari ugeze. Abantu baratubaje bati mu gihugu cyacu ibintu biracika kuki duhitamo kuvuga ku ishema ry'umwirabura ry'umunyarwanda ry'umunyafurika mu bibazo bikomeye nyine bavuga bati igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane kuki ari byo muhitamo kuvuga bakavuga bati nka Perezida wa Repubulika Bwana General Paul Kagame amaze amezi yihisha abaturage kuva muri Gashyantare mu mwaka w'2020 bakavuga ifungwa n'iyicwa ry'abanyapolitiki bakavuga no gufunga abaturage hitwaje icyorezo cya corona kuba burabuza bakavuga ndetse n'inkingo za corona zatangiye kugeragerezwa ku baturage mu Rwanda nubwo bitavugwa cyane ariko ngo byaratangiye kugeragerezwa ku baturage mu Rwanda bati kuki mushishikajwe n'ishema ry'umunyafurika ese umunyarwanda wifata nk'insina ngufi yaba ari nk'umurage uturuka kuri icyo kintu cy'uko abirabura twese ubwo burozi bwatugiyemo bw'uko nyine twifata nk'insina ngufi imbere y'abazungu n'abandi b'impuzera tukabafata nk'abantu bari hejuru yacu nagira ngo icyo ngihe Dr. Nkiko Nsengimana wari umaze umwanya nta jambo avuga
urakoze cyane ndumva tuza gukomeza ikiganiro cyacu nyine rwose kugira ngo twereke abantu aho byo bintu gutuma aho umwirabura atereye agaciro navuga n'abazungu cyangwa se n'abarabu n'iki byagenze bite uruhare babifitemo n'uruhe byagenze bite kandi twari abirabura nk'uko Blaise amaze kuvuga nicyo ribera amaze kubivuga abirabura aribo Afurika mbese ariyo ya mbere yagize amateka ahanitse twagiye mu myaka ya mbere kera ariko ubwo tuzagaruka vuba yenda nko muri iyo myaka nyine mbere y'ibihumbi yenda nka bitatu bitanu mbere y'uko Kristu avuka kugira ngo twerekane yuko ku bintu nyine ibintu byagiye bigenda ukuntu umwirabura yagiye aganzwa bagatwara ibintu byose yari bakitira ibintu byose yari yaragezeho ese nk'uko bigaragara ko mu Misiri rwose biragaragara ku bantu bose we nta muntu ki ku bantu navuga bize bakurikirana amateka y'isi nta muntu abantu bahakana basigaye ari bakeya berekana ubushobozi bwa Misiri ya kera yari abayiyoboraga abari bayituye barabirabura yerekana uburyo mbese ubumenyi bwose amadini yagiye ayitirira yaba abayahudi yaba abakirisitu yaba abayisilamu bavuga ko ari ibyabo kandi uko bigenda bigaragara biragaragara yuko ari ibintu byari ibintu by'abirabura bavuga mu Misiri ubundi na Misiri ubwayo Egypte ubwayo bivuga bivuga igihugu cy'abirabura nicyo bivuga kimwe na za Sudani kimwe na za Ethiopia ayo mazina abavuga izina ry'umwirabura bikazagaragara yenda yuko tuzerekana yuko ibintu byerekeye kumenya ibirere ubuganga kubaka ubuhanzi n'ibindi byinshi abantu bagenda bagiye biyitirira bavuga yuko ari iby'abazungu cyangwa se abarabu n'abandi ndumva yenda tuzagira igihe twerekana tubereka ko ibyo bintu bavuga ari iby'abirabura ko rero iyi si dutuye ubu n'ubumenyi bwayo nuko iki ibintu byinshi ni abirabura rwose babyubatse ku buryo ugenda ukibaza uti iyo batangira gutaha agaciro umwirabura ni iyihe ibyo nabyenda tuzagira uko tubivuga ukuntu amadini nyine yagiye ayobya hakaza nyine ibintu byo gushaka ubucakara muzi ko nko muri Amerika bashyizeho Bibiliya y'abirabura yagiye ivanamo bakabaha ibintu byose byerekana ko umwirabura agomba nyine kubaha n'iki ariko ibintu byose biri mu izo nyandiko za Bibiliya nayo iva ku nyandiko zo za Egypte za kera ukabona ukuntu bagiye nyine basenya kugira ngo abirabura bate agaciro ngira ngo ngusubize rero nyine ubwo nk'uko mbivuze gutyo utazi aho ava ntamenye yagana iki kiganiro tugize mu nshuro nyinshi tuba tugira ngo abanyarwanda bahumukirwe n'amateka y'abirabura kuko natwe turibo kandi niho tuturuka. Icya kabiri nuko twe tukeka yuko Afrika ariyo rwose ariyo muri programme yacu ya politiki, muri programme yacu ya politiki yuko Afrika kuba imwe mu buryo bwa politiki atari ibi ngibi bigenda bya kunama z'abanyaburayi cyangwa n'iki ngo barimo gushyiraho ngo ubumwe bwa Afrika n'iki, ariko Afrika ya politiki, Afrika tubona yuko ifite ubumwe buhagije bw'umuco, ubumwe buhagije bw'amateka, ubumwe buhagije yuko imiryango yireba kugira ngo Afrika ihaguruke ibe igihugu kimwe. Tubona yuko mu buryo bwa politiki, tubona yuko rero Afrika niyongere ikagera aho ngaho nk'uko yari imwe icyo gihe mu bumenyi bw'icyo gihe, ikaba imwe ikireba nkayo nk'igihugu cy'abirabura nyine cya Afurika, ikakoresha ubumenyi bwose izongera ikajya ku isonga nk'uko yahoze ku isonga. Kandi Abanyarwanda natwe tubirimo, urumva yuko natwe dufite ibintu byinshi twazanamo muri uko kubaka Afurika. Bigaragara ko rero n'ibibazo byinshi ubona tugenda tugenda dupfa ubututsi, dupfa ubutwa, dupfa ubuhutu, tuzasanga yuko ubundi turi abantu bamwe. N'ubwo buhutu n'ubwo bututsi abantu bajya bavuga unarebye ukajya mu mateka yimbitse, uzasanga ari ibintu byaje kuba amoko yere kuko ariko abantu babishatse, ariko ntabwo ari amoko y'abantu bafite amateka atandukanye, bafite imico itandukanye, bafite indimi zitandukanye, bafite uburere bagiye baturamo. Byagaragara ko rero uko tuzajya twerekana bizadufata igihe, birumvikana ntabwo ari muri ibiganiro gusa, ni no muri programme yacu ya politiki, kugira ngo abantu babone yuko ibintu turwana, turimo kurwana kandi twicana hagati yacu ibintu by'amafuti, kandi dushobora nyine kwiyubaka nk'igihugu, nacyo kifasha Afurika kwiyubaka, twabonamo ibisubizo byinshi by'ibibazo tugenda duhura nabyo. Twegera tubona ko ari ikintu gikomeye muri politiki yacu, muri programme ya politiki yacu, gushyira Afurika imbere n'ibyo bibazo turimo kuvuga, aho kuvuga ngo turirwa mu nkuru ngo Kagame yarabuze, Kagame yarapfuye, Kagame yagize gute, ntacyo bitumariye kuri twebwe. Igihe cyose tubona nta musaruro abanyarwanda babivanaho kuvuga ko icyo kintu cyabaye, no kumva ati binabaye hakozwe iki se cyo gituma amahoro y'abanyarwanda, ubumenyi, umuco wabo, cyangwa no kwiteza imbere no gutera imbere hari igisubizo biboneyeho. Yego rero umuntu yavuga ati birumvikana ko turi impunzi uzi ko zikunda, ndakubivuga ariko nanga murabizi, zikunda dutunzwe n'impuha, kubera yuko kuba impunzi ni ikintu kibi cyane. Buri munsi rero bakubwiye yuko ushobora gutaha wumva usa naho ubuhunzi bwawe bwarangiye, bigatuma yenda ushobora kugira ngo ushobore gukomeza guhatana n'ubuhunzi, ariko nta kintu kibi nuko n'abantu yenda banarangara rimwe na rimwe, nta kintu kibi nk'ubuhunzi, yo kutagira igihugu cyawe, yo kutagira ahantu uvuga utaha nanjye, ni wanjye, ni wacu, mfate umuheha nkuvune, mfate uwundi nkuvune, gutyo ugahora nyine iteka wikandagira. Nibyo rero yenda bituma abara kugira ngo abantu biyibagize ko bari mu buhunzi, ariko ibyo kuvuga mate ibibazo nk'ibyo n'icyo bimaze, ariko ntacyo bimaze mu gushaka ibisubizo birambye by'igihugu cyacu. Tubona ko rero Afrika, tuvuga Afrika, tuvuga birabura, mbese nk'imibonere ya politiki ntabwo ari uruhu tuvuga ni imibonere y'ukubaho ni imibonere y'ubuzima ni imibonere y'ubukungu ni imibonere y'isi uko tuyibona ifite aho ishingiye nibyo turimo kuvuga dushaka kwereka turimo nyine kugira ngo tuzabizamure tubifatire mumwe byo hose kugira ngo abantu bumviye iyo tuvuze Afurika atari bya bindi birirwa bavuga ngo ni ubumwe bwa Afurika budafite aho icyo buvuze ari ahantu abategetsi abaperezida b'ibihugu bahura gusa kugira ngo bajye muri gahunda y'abambatsi b'ibihugu nicyo nagira ngo mvuge sinzi niba nagushubije nagira ngo ngusubize ijambo sangafu urakoze
urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana nagira ngo nibutse abatwumva ko yari radio ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe nkibutsa kandi ko muri iki kiganiro turi kumwe na Bwana Blaise Nicyo Ribera na Dr. Nkiko Nsengimana na bari umuyobozi mukuru bw'ishyaka ishakwe ikiganiro mukaba mukigezweho na Sixbert Musangamfura nagira ngo nibutse nyine ko iki ari igice cya kane cy'ibiganiro tumaze iminsi dukora bijyanye n'ishema ry'umunyafurika aho twerekana nyine ko umunyafurika yabaye insina ngufi ku isi akagira agateshwa agaciro neza ku buryo nawe yageze aho yifata gutyo akibona nk'umuntu w'inganzwa akasa naho yabyemeye ahubwo ndibaza nti iyo turebye nk'uko bimeze ku isi yose ukuntu abirabura batotezwa n'ukuntu ndetse banicwa hirya no hino tutanagiye na kure cyane tukanera no mu gihugu cyacu mu Rwanda kuko itotezwa rikomeye nyine aho rigera naho ngo ni kurupfu rw'abantu kwica n'umuco wabo no kwica ibibaranga abantu bagakomeza kubika umutwe buriya bizagenda gutekwa ngo abantu abirabura abanyarwanda bubura umutwe barwanye barwanye ikibaho nyuma ni ikihe gitangaza kizatuma ibyo ntibigerwaho nagira ngo iki kibazo ngihe Bwana Blaise Nicyo Ribera narangiza akomereze aho yarageze atubwira ati abanyafurika aho banyuze hirya no hino abirabura aho banyuze hirya no hino bagiye bahasiga ibirango nagira ngo ansubize kuri ibyo akomereze aho yarageze Bwana Blaise Nicyo Ribera
urakoze nta kindi gitangaza gihari nta gitangaza cyava mu ijuru igitangaza kiturimo icyo gitangaza rero ni impinduramitekerereze ni impinduramico byo umuntu yakwita mu gifaransa revolution mentale revolution culturelle no kuvuga ko kugeza ubu ngubu turacyafite imitekerereze ya gikoloni iyo mitekerereze ya gikoloni yadushyizwemo n'inyigisho twagiye duhabwa haba mu mashuri ariko cyane cyane mu madini amadini ni ikintu cyadushigishe cyane bitari abanyarwanda gusa abirabura bose aho umwirabura wese ari ni igisebe arwaye mu mutwe amadini ni igisebe ni kanseri arwaye mu mutwe igihe cyose rero tutarahindura imitekerereze yacu ngo twongere twitekereze nk'abanyarwanda nk'abirabura nk'abantu buzuye bihagije ahangaha nagira ngo abatwumva bazi gusoma cyane cyane indimi z'abanyamahanga bashishikarize kuzashakisha igitabo cyitwa Afrocentricity mu cyongereza mu kifaransa ndumva hariho version y'igifaransa yitwa imperatif afrocentrique ni igitabo cyanditswe iyo version y'igifaransa ni yahinduwe n'umudamu witwa Ama Mazama ariko nyiri ukwandika igitabo n'umunyamerika ndumva witwa Ivan Sertima niba ntibeshye ni igitabo mbese gikangurira umwirabura kuba sinzi ukuntu bivuga mu Kinyarwanda mbese kuba auto référence urumva ni ukuvuga ngo ntabe urabona akenshi nk'abirabura yashaka kukumvisha ko yize yasomye agusohorera mu mvugo ze ibyanditswe na Platon na Aristote na Kant ibintu nk'ibyo urumva
muri iki gitabo yerekana ko yateye imbere akurikije nyine ibizwi by'abazungu hirya no hino kimwe n'uko umwirabura ukwereka ko ari umuhanga akubwira za kaminuza zihambaye zo mu bazungu yizemo iyo ugasanga ariho akura iryo shema ry'uko yumva ko ari igitanga
ari naho rero na n'ubu unasanga na unasanga no mu haba no muri za politiki mu mvugo zacu usanga reference zacu ariko ijambo referanse buriya mu Kinyarwanda gitangukira
sinzi nani umuntu yabyita se gushaka imizi cyangwa se
urabona kera sijya umuntu yakwita ijambo rya mukuru
ijambo rya mukuru
mbese usanga kugira ngo wumvikanishe ko ikintu gihambaye gikomeye ugasanga nyine aho tujya gushakishiriza inganzo ni muri za Bibiliya ni mu biki ntazi nyamara dufite imigani yacu dufite inkuru zacu abakurambere badusigiye baduhimbiye kugira ngo nyine batwumvishe ubwiza cyangwa ububi bw'imyitwarire bw'imikorere iyi n'iyi urumva
ikibazo kibitera kinini ni uko abirabura ibyo byinshi cyane tuvuga tube nk'igitabo cya Bibiliya ni igitabo gikomeye cyane urabona cyatambutse imyaka myinshi cyane kandi kika yego cyagiye kivugururwa inshuro nyinshi hari n'ibitabo byacyo bimwe bitemewe n'amadini ashingiye kuri kirisitu ariko rero usanga abirabura nyine ibyo byacu n'ibyo bitabo bimwe na bimwe byagiye bivomamo ntabwo twebwe twabyanditse kuki abirabura batandika ibyo bintu ngo babishyire hariya bigaragare cyangwa se niba bihari kuki bitamamara ngo tubimenye
oya nta suko tutabyanditse ari muranyumva
ndakumva neza cyane
turakumva
ntabwo ari uko bitanditswe ahangaha nagira ngo nibutse ko ibi nabyo n'intuza ni ikintu cyamamaye cyane mu birabura kubera ko nyine cyamamajwe n'abanzi bacu rifo ku kwita amazina kuvuga ibintu uko ibiri nagira ngo nibutse abirabura ko inyandiko za mbere zo ku isi za kera ni iz'abirabura ntabwo ari iz'abazungu ntabwo ari iz'abayahudi ntabwo si iz'abashinwa si iz'abarabu ni iz'abirabura urumva ndagira ngo abantu batwumva bari Buruseli bazajye sinkibuka izina rya universite riri rifite barishinzemo uwo umubumbe wa icyo bita os dishango igufwa ry'ishango ni igufwa ryatoraguwe ahantu hitwa Ishango mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasiya iharanira Demokarasiya ya Kongo cy'ubu ni hariya hafi y'umupaka wa nyine wa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo na Zaire na Uganda iryo gufwa rikaba ubu rifite imyaka ikabakaba 2027. Iryo gufwa ririho inyandiko. Izo nyandiko ni imibare. Ni ukuvuga ngo niyo calculatrice ya mbere ku isi. Nicyo gikoresho cya mbere ku isi cyanditseho imibare. Iriya bita bahita ngukira. Les nombres entiers sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda urumva mbese muri make ya
imibare yacu isanzwe
nibyo imibare yacu isanzwe imibare yuzuye no kuvuga rero
ngo nkunganire gato mvuga ku ishango nyine ari hariya iruhande rw'ibirunga
ni hafi y'urwanda ni hafi
ni hafi y'urwanda aho ibirunga birangirira mu byukuri aho aho Congo na Uganda bihurira hariya ruguru ya zanduze hariya mu gace ka zabunagana ni ni muri aho ngaho
hafi cya kiyaga cya arya ni Edward ninde
kiyaga cya Edward nibyo ni hafi
nuvuga ngo aho ngaho dufite ikimenyetso cy'inyandiko ya mbere ku isi urumva muri Afrika du Sud ahantu bita Blombos naho havumbuwe ibuye ryanditseho ukuntu abantu bari bahatuye icyo gihe babaruraga iminsi y'ukwezi iryo buye rifite imyaka 40,000 uyu munsi ubwo urumva nahereye ku bintu bya kera ariko reka nibutse rero ko noneho muri Misiri ziriya nyandiko bita hieroglyphe zimaze imyaka irenga 400 arizo za mbere ku isi nta handi ku isi ushobora kuzibona urumva ahandi bavuga hari inyandiko za kera ni muri Mesopotamia ariko inyandiko za Mesopotamia zizwi zifite zagaragaye muri Misiri bamaze deja imyaka 1000 bandika murumva hanyuma ko urumva ni inyandiko mu Misiri ni inyandiko zagiye zandikwa ku mabuye ku nkuta ariko nyuma yaho baza no guhimba impapuro nuvuga ngo n'urupapuro rwo kwandikwaho rwahimbiwe muri Afrika kuko urumva umuntu wahimbye inyandiko ni nawe ugomba guhimba siporo yo kwandikaho urumva nibwo rero nibwo bahimbye papyrus papyrus nyine ijambo urupapuro ruva kuri papyrus byahimbiwe muri Afrika ntago byahimbiwe muri Aziya cyangwa mu Burayi urumva nuko uvuga rero ngo
biriya biti ibiti bya ibyatsi bya papyrus mu kinyarwanda byitwa ngo iki
n'urufunzo
n'urufunzo cyangwa ni bifuraninda cyangwa n'urukemba gusa ntabwo n'urufunzo
harimo urumva hari urufunzo ariko harimo mu rufunzo hakameramo n'urukangaga hakameramo n'ibindi ntakibuka banabuhamo imisambi myiza cyane
n'urufunzo
ubusuna
oya n'urufunzo n'urufunzo n'urufunzo
nyine papyrus yo n'urufunzo ariko n'ibindi yavuze bakoramo babohamo imisambi harimo n'ubusuna ya n'urufunzo
urumva inyandiko rero nuvuga ngo inyandiko abanyafurika barandika baranditse kuva kera inyandiko ni iki inyandiko ni ibimenyetso ni ibintu by'ibimenyetso umuntu ashobora gutandukanya akabibyazamo ijambo rifite ryumvikana urumva ukuntu inyandiko zagiye zitangira rero ni kwinshi hari aho nyine zatangiye ari amashusho nyine nk'ariya tubona mu ntuza muri za mu buvumo bugiye bunyuranye uko ayo mashusho bagendaga bayashushanya ntabwo bayashushanyaga uko biboneye uko bishakiye babishushanyaga ku buryo bayatondekanya ku buryo ukiyakubita amaso uyasoma ukayavanamo ukumva icyo ashaka kukubwira urumva hari inyandiko zagiye zikoreshwa hakoreshejwe nk'ibintu by'ibibazanyo ni ukuvuga ngo ugahura n'umuntu wambaye masike icyo kintu kikagira icyo kikubwira urumva cyangwa abantu bafite babyita ngo ikira ubumanzi ku mubiri guca imanzi urumva ni ugahura n'umuntu niba afite imanzi mu bitugu cyangwa mu gituza bikagira icyo bikubwira urabisoma ni ibimenyetso bifite icyo bikubwiye urumva nukuvuga rero ngo Afrika nta gihe itambitse kubera ko n'inyandiko niho yavukiye hanyuma kandi tukaba tutagomba kwibagirwa ko hari n'ibintu burya byabagaho bitagenewe kwandikwa kugira ngo mbese bitaba mbese ari urabona nk'ibintu akenshi byabaga bigenewe elite ntabwo byandikwaga byahererekanwaga mu magambo ni nk'ibintu birebana nk'ihererekanwa ry'ubutegetsi bw'abantu hose muri Afrika ubundi ntabwo byandikwaga urumva ariko rero icyo navuga nuko kuva mbese mu myaka 500 mbere ya Yesu ubwo twavuga ko isonga rya civilisation ya Afrika yari Misiri aho batangiye kwandika kubera ko Misiri yari imaze kubaka leta wenda ubu turabivuga ubu ngubu abantu ntibatwumve ntibabyiyumvishe ariko abantu icyo bagomba kumva nuko leta ya Misiri yari leta nyine twakwita uyu munsi ngo leta moderne yari leta ipanze iri organize nk'uko leta z'uyu munsi zimeze urumva ku buryo n'ibintu byinshi ibintu byinshi tubona muri leta zo muri za hano mu Burayi ariho babyiganye batangiye kubyigana nyine aho batangiriye kuvumbura ukuntu muri Misiri hari hameze hariho za maternité hariho ibitaro hariho za université urabona nk'ibirango byinshi byo muri Amerika usanga ku ntuza mu butegetsi bwa Amerika nibyo bavanye mu ntuza mu Misiri ni nyito y'inzu y'ubutegetsi bwa Amerika la Maison Blanche n'izina ry'intuza rya palais y'umwami wo muri Egypte niko yitwaga urumva urabona bafashe piramide bashyira ku ntuza ku mafaranga yabo urabona kiriya gisiga bafashe ni Horus yo muri Egypte ziraza obelisque bafashe byose ni ibintu bavanye muri Egypte numva ngo twebwe abirabura twahaye isi en fait ibintu byose ubu ngubu isi igendera ubwo abirabura rero cyangwa abanyarwanda bavuga ko ibintu byacu ntago twabyanditse baribeshya cyane ahubwo ikintu abazungu nyine n'abarabu d'ailleurs ntago tugomba kubibagirwa ikintu bakoze cyambere bakimara kutuganza nuko twibagiza ibyo bintu byose no kubidusuzuguza ku buryo nyine umwirabura mbese yiyanga yanga ibimuturukaho byose kugeza naho hari n'abageraho bakanga n'uruhu rwabo ugasanga barishyiraho za mukorogo ibintu nk'ibyo sinzi niba kuri icyo kibazo nabangisubije mbere yo kugaruka
nagira ngo nongereho kantu gatoya niba munyemereye
komeza Dr. Inkiko
we unakoze cyane ibyo bintu uvuze nagira ngo tubishimangire kuko abagiye basimbura ubutegetsi bw'abirabura aho ngaho tuvugiye muri Egypte n'iki hose ubumenyi bwaho barabwiyitirira ibyo bashoboye kutageraho barabisiba tuvugiye nko muri Misiri nyimo muribuka ko hari rwose igihe biblioteke ya
Alexandri
kugira ngo bitazagira nyine bitagira amateka bitagira akantu kazagaragaraho bagize gutyo barayitwika barayirangiza ariko ibintu byinshi bagiye babyitirira bavuga ko ari ibyabo kandi byose koko bituruka mu birabura
barakoporoye ibitabo babashije gukoporora bari aba Platon Aristote n'ibiki en fait ibyo bita za philosophie za Platon Aristote ni commentaire y'ibyo bakoporoye muri mu Misiri
gose
ibyo bashobora kubibona gatoya barabikoporora ibibananiye nibyo batwitse
nibyo noneho ibyo bakoporoye barabyitirira donc gose nibyo umuntu yavuga byaba mu bumenyi bw'isi n'iki kandi atari ibyabo mbese iyo urebye nibi bavuze by'inyandiko gose mu umuntu yavuga ko mu ibibaya byaniri byose kuva ku myaka yenda nk'ibihumbi nka 12 n'ibihumbi nka 12 mbere ya Yezu hari za ntuza nyinshi muri ibyo bibaya bya y'uruzi rwa Nile urumva ntabwo rero umuntu yavuga ngo hari ahandi biri uturutse muri Egypte hejuru umanuka ugomba kubagera no mu Rwanda no hepfo yaho
no kugera muri Afrika
du Sud uragenda ukabibona urabona nk'ukuntu nka kalendari y'iminsi 365 bagenda bavuga ngo ni ya Caesar ni yaki kandi hashize imyaka 1200 iyo kalendari ijyana n'ukwezi ijyana n'izuba y'iminsi 365 muri mu hepfo muri Sudan hasi aho bitaga basse Nubia aho nyine hari ahantu nyine niho ibyo bintu babyigiye niho babishyizeho ni intuza nyinshi rwose ureba mbere aho bitaga ngo resumerien niki za ekriture za ntuza izo nyandiko imyaka 3000 mbere ya 3500 hari se nyibuka gutyo naho ariko izo nyandiko ni zituruka muri Sudani gutyo hari ikintu rero rwose abantu bavuga ngo kuki abantu batabyanditse kandi ibintu byahanditswe icyo kintu gikwiye kuva mu mutwe w'abantu bakabyumva murabona hari n'abantu bitaba abakopto muri Egypte mbere y'imyaka 200 mbere ya Kristo barandikaga muri Ethiopia wala muri Ethiopia bafite inyandiko yabo nabo bo bagi Ethiopia ubu bakomeje n'ibiki ntago rero ibyo bintu bavuga ngo ntibyanditswe ibintu byaranditswe ababyanditswe banyirabyo babivanaho kandi ubwo wenyine niho amugani kugenda tubona nyine duti ibyo bantu bavuga dore tubifitiye ibimenyetso ahanaha kandi birahari nicyo nagira ngo nongereho murakoze
none se ubuga ngo gutaruka nagira ngo ngira kandi mbaza noneho dukomeze aho twari twabiciye aho byacikiye mbere kuvuga ni ugutaruka none se niba muri Afrika nyine ni ikibazo abantu bibaza baravuga ati niba abanyafurika hari igihe bari barateye imbere bakubaka nka biriya bizu binini cyane bya piramide byo mu Misiri ndetse nk'uko na Blaise yavuze nyine ati n'ahandi abanyafurika bagiye banyura biraboraho bagiye banyura hari ibindi bimenyetso nk'ibi bagiye bahasiga ndumva mbere yavuze no muri Amerika y'Amajyepfo ubwo hari n'ahandi yendeza kugira icyo avugaho ni umwanya nadukundira none niba birabura barigeze gutera ziriya ntambwe ni gute abirabura basubiye mu myobo mu bigonyi n'ibiki byose kuko njye ndeba nko mu Rwanda n'urugero igihe abazungu baziye baje basanga n'ibwami kandi ibwami niho hari hakomeye bibera mu mazu y'ibyatsi mbese mu mazu y'ibyatsi ari uko bimeze ni gute abantu basubiye iyo ngiyo bakagenda bagasubira inyuma kure cyane bakanibagirwa ndetse n'aho bari baragize kuko ndabona nko mu Misiri bakoreshaga amacumu bakoreshaga ndibaza ko hari n'ibintu bakoreshaga bimeze nk'imbunda zo mu gihe cyabo nibyo ibyo bintu byose byagiye bikabura neza neza
ni ikibazo kiza cyane niyo ngingo turiho tuzanageraho ariko muncamake nagira ngo nibutse ko nyine twagabweho ibitero kuva ubungubu kugeza uyu munsi imyaka irenze 600 intambara ituri hejuru kubyo byageze naho abirabura bo bibagirwa ko bari mu ntambara no kugeza n'uyu munsi urumva nyamara abaturwanya bo nta munsi n'umwe baruhuka bahora biyoruganiza kugira ngo mbese tutazagira naho tubigaranzura mu muri mu mwaka wa 2012 hari ministère ya défense y'u Faransa ministère y'ingabo yasohoye rapport bita livre blanc ariko izo niza rapport zisohoka buri gihe haba mu Faransa haba muri Amerika zisohorwa nyine za ministeri zabo z'ingabo cyangwa na za serivisi zabo z'amaperereza iyo raporo mbese ni raporo yerekana aho Ubufaransa na Union Européenne bizaba bihagaze mu myaka iri imbere muri 2025, 2030, 2040, 2050 ni ukuvuga ngo bo bafata igihe bakavuga bati mu myaka 50 tuzaba duhagaze he tuzaba tugize tumeze gute nizihe ngorane tuzahura nazo ni gute tuzazirwanya mbese kugira ngo bakomeze bagume ku murongo wabo bagume mu mwanya wabo cyangwa se banisumbukurizeho bagire kure mu bibazo basanga bafite rero harimo ikibazo icyo bita le panafricanisme icyo bita le nationaliste africain donc ikibazo mu bibazo bafite basanga bazahura nacyo na ba nyafrika bashaka ko afrika yongera kuzura gatwe ikiyunga ikongera ikagira ingufu urumva ibyo bintu ndimo kuvuga wasanga nta mutegetsi n'umwe wo muri afrika wigeze ubisoma kandi bihari buri muntu wese yabigeraho akabisoma iyo bamaze rero kubona ibyo bibazo bigenda gute bo batangira kwitegura kugira ngo ibyo bibazo nibaza igihe nikigera bazabe bafite igisubizo gikwiriye ni ubwo ni ukuvuga ngo niba ku ruhande rw'abanyafurika bakomeje kwisunganya kwiha ingufu kugira gute bo bariha ingufu zo kubasenya no kubarwanya wenda no kubica kugira ngo nyine ibyo abanyafurika batazabigeraho iyo ni niyo ntambara y'uyu munsi turwana nayo nakuri twebwe nta nubwo tuyirwana kubera ko abenshi nyine ntibabizi tujya kubona tukabona bituguye hejuru urumva kubera ko tutabikurikirana tujya kubona tukabona bituguye hejuru akenshi akaba ari natwe bakoresha tukaryana tukamarana bo bigaramiye baduha imbunda tukicana iyo ntambara rero turwana uyu munsi ni intambara imaze imyaka irenga 600,000 mu bihe byashize kugeza ejo bundi nyine bagera mu Rwanda buri munsi abanyafurika babaga ibitero bibara hejuru ibitero by'abazungu ibitero by'abirabura bagenda babahinda ku buryo urebye kuva mu kinyejana cya 7 kugeza ejo bundi mu kinyejana cya 20 muri buri munsi hari intambara muri Afrika bituma abanyafurika kandi iyo ntambara murazi ko akenshi yari inagamije gushimuta abirabura kugira ngo bajye kubagurisha icyo kintu rero cyashenye ibintu byinshi muri Afrika cyashenye imijyi gishenya imidugudu ku buryo byabaye ngombwa ko abanyafurika bahungira mu mashyamba ku buryo byabaye ko abanyafurika nta kintu mu gihe cy'ibinyejana birenga 14 byose nta kintu bashoboraga gukora gihoraho no guhinga ntago bari bagihinze kubera ko guhinga byasibaga ko bacana umuriro imyotsi ikazamuka ubwo icyo gihe imyotsi yazamukaga abazungu n'abarabu babahigaga baravugaga bati muri iriya shyamba harimo abantu reka tujye kubashaka tujye kubashimuta ibyo bintu byashubije abanyafurika cyane byabashubije inyuma cyane ku buryo byatumye nyine bigeraho kubaka ntibaba bacyubatse guhanga ibintu ntibaba bagihanze mbese bagakora utuntu two kubafasha ariko nta ku dutuma ababahiga mbese bata nuko ibintu byose bakoraga babikoraga mu bwihisho bagomba kwihisha nicyo cyashubije rero abirabura inyuma cyane kandi twibutse ko muri iri yashimutwa ry'abirabura ryabaye bajunjuragamo abafite ubumenyi kanaka bwihariye abafite ingufu noneho bagasiga nyine abantu badafite icyo babamarira niyo mpamvu mu gihe nyine Afurika yo yarimo kugwa hasi abazungu n'abarabu baba barazamukaga urumva urabona hano mu Burayi muri za Amerika n'iki urabona turahabona ibintu by'amazu y'ibitangaza ibintu by'ibitangaza ariko uzabaze umuzungu inzu baba bafite igitangaza ya mbere ya y'ikinyejana cya 14 aho batangiriye gushimuta abirabura ihagaze ntayuzabona muri Afurika twebwe dufite amazu ahagaze afite imyaka irenga 400 ni za piramide urumva nuko rero nicyo cyadusubije inyuma nicyo cyatumye abazungu baza bagera mu Rwanda bagasanga turi mu bigonyi bagasanga twambaye impu nyamara imyaka 567 inyuma yaho twarambaraga imyenda muzarebe abanyamisiri babaga bambaye imyenda idoze muri kotoni cyangwa muri la ibyo byose rero nyine kubera intambara baduhuzaga hejuru byatumye dusubira inyuma cyane mbese abantu baba batiyumvisha iyo fenomeni ukuntu bigenda bazajye muri Libya barebe ukuntu ubungubu aho Libya igeze bazajye muri hariya kwa Saddam Hussein barebe ukuntu ubungubu abantu bo muri Iraq aho bageze cyangwa se bazanambuke bajye muri
Somalia
muri
Somalia naho barahajambije ku buryo
rw'ubu cyangwa bazanambuke bagigoma barebe bari abagenzi bacu bari abaturanyi bacu bahuzwa ku ntambara barebe ukuntu abantu basubiye inyuma amavuriro ntagikora abana ntibakiga ibaze rero biriya bintu bimaze imyaka 20 ibaze ibyo byiyongereho indi myaka 20 no kwambara ntibaba bacyambara urumva nuko rero byagenze kandi twebwe byamaze urumva kandi biranacyariho byamaze imyaka n'imyaka irenga ibihumbi bitandatu ubwo ngubwo mbese nsubukuye aho twari tugeze kare aho twavugaga ukuntu mbese abirabura nyine ari nibo bari baganje basasakaye hano mu Burayi ahubwo ikibazo umuntu yakwibaza kwibaza atari kose abazungu baturutse he abo bazungu bateye abirabura baturutse he twabonye ko abantu nyine ba mbere bavukiye muri Afurika bakahamara igihe kirekire bikagerezaho nyine batangira mbese gutembera bakajya kureba ibibera ahandi hari abakomeje bajya mbese bararurungutana bagera muri za mu Burayi bw'amajyaruguru aho ngaho iwanyu abo rero igihe bahamaze ntaragira aho ngaho nagira ngo nibutse ko ejo bundi mu Bwongereza batangaje umukurambere w'Abongereza berekana ko ari umwirabura berekana ko uwo muntu mbese afite imyaka ibihumbi cumi. Ibyo bikaba bihuye neza neza n'ibyo nyine arikeoloji yerekana na antropoloji. Nuko abazungu nk'uko tubabona uyu munsi batangiye kugaragara neza hashize imyaka ibihumbi cumi. Batangiye kugaragara neza imyaka ibihumbi umunani imbere ya Yezu. Mbere y'iyo myaka ibihumbi umunani bari bataraba abazungu neza neza nk'uko tubabona ubu ngubu, mbese ari nk'abantu bameze nk'ibyotara ibintu nk'ibyo. Ibyo bikaba biterwa n'iki rero? Bikaba byaratewe na na processus n'ukuntu bagiye baba abazungu nyine. Abo bantu babaye abazungu rero ni bande? Ni babirabura bari bararongotaniye aho ngaho mu Burayi bw'Amajyaruguru, aho bahuye n'imbeho nyinshi cyane na za neje nyinshi cyane, ku buryo bamaze imyaka myinshi cyane baba mu buvumo. Ibyo rero bituma kubera nta zuba ryabageragaho, bituma gahoro gahoro umubiri wabo ugenda uhinduka, bahinduka abere kugira ngo uruhu rwabo mbese ruhure rwiadapte na n'ibihe byari biriho muri icyo gihe. Ibi nabyo bikaba bisobanura impamvu abirabura ari abirabura. Ni kubera iki? Ni kuki umuntu wa mbere yavukiye muri Afurika? Kubagira amatsiko ndagira ngo ntaribagirwa rwose bazashake ibitabo bya Cheikh Anta Diop, cyane cyane icyitwa Antériorité de Civilisation Nègre, Mythe ou Vérité Historique, n'icyitwa Nation Nègre Écriture, n'icyitwa Civilisation ou Barbarie, bazabisome. Bizabaha imbonera y'amateka y'ukuntu ibyo bintu byagenze. Muvuga ngo umuntu wa mbere yavukiye muri Afurika kubera ko niho hari condition ziberanye n'ubuzima, ni izuba n'amazi. Kandi uwo muntu nyine akaba yaravukiye muri Afurika y'ibiyaga bigari, urumva hari izuba ryinshi, hari n'amazi menshi. Iki kintu nicyo cyatumye mbese ubuzima ariho mbere na mbere ariho buvukira. Urumva nka mbere y'umuntu habayeho ibindi binyabuzima, akaba ari niyo mpamvu nkantuza ikintu bakteri. Bakteri ni ikinyabuzima, ni akanyabuzima gato cyane rwose katagaragara n'ijisho. Ariko bakteri ya mbere ishaje cyane ku isi ahantu yavumbuwe ni hehe? Ni muri Gabon. Urumva Gabon rero, Gabon, Cameroon, mbese urabona ni mu karere kamwe, ni mu karere k'ibiyaga bigari, kari kuzuyemo amashyamba menshi cyane, kuzuyemo n'amazi menshi cyane y'ibiyaga n'imigezi. Niyo mpamvu havukiyemo umuntu n'ibindi binyabuzima. Uwo muntu rero avuka ari umwirabura. Umuntu yavutse ari umwirabura kubera ko kugira ngo abeho umubiri we, uruhu rwe rwagombaga kugira ikintu kirukingira imirasire y'izuba, kubera ko muri ibyo bihe bya kera izuba ryari rikaze cyane. Ntabwo ari nk'ubu ngubu, kuko uko imyaka igenda ishira izuba naryo niko rigenda rigabanya ubukana, mbese rigenda risaza nk'uko ibintu byose bisaza. Ni ukuvuga ngo umunsi umwe izuba rizapfa nk'uko ibintu byose bipfa, rizazima. Urumva rero mu mavuko yaryo ryari rito irisore, nabwo ryari rifite ubukana bukomeye cyane, ku buryo imirasire yabaga ikomeye cyane. Byagombaga rero ko ibinyabuzima byose by'icyo gihe, yaba umuntu, byaba ibisimba, bigira ikintu kibukingira kimeze nk'ingabo ibukingira. Ku muntu rero na ni nicyo bita melanine, Donc melanine ni substance iri mu mubiri wacu mu ruhu rwacu ituma ruhu rwacu rwirabura. Mbese bikumvikana impamvu abirabura ari abirabura, impamvu abazungu ari abazungu. Nkibutsa ko abazungu na abirabura bahindutse abazungu, ibyo bintu byumvikane. Kubera
ibyo byose byo nibyo rwose,
kubera aho nyine bari bara bari barabaye nkaho bazimiriye muri ako karere katabagamo izuba karimo za neje, kubera kugira ngo mbese banihishe imbeho bikaba ngombwa ko babaho mu bihisha mu ntuza mu buvumo, bimara imyaka imyaka n'imyaka rero aho ubwo mbese aho za neje zitangiye kugabanuka bashobora kuba basohoka mu buvumo bakajya gutembera bakajya guhiga mu mashyamba, basohokamo nyine bara umubiri warahindutse. Kugira ngo byumvikane neza, ngira ngo abanyarwanda bazi ko nk'umuntu iyo arwaye akajya nko mu bitaro, kubera ko ashobora kumara nk'ukwezi nk'amezi abiri afungiranye ari mu bitaro adashobora gusohoka, iyo bagiye kumureba usanga batabavuga bati iyo habatikana kati rwose yabaye urwererane ibintu nk'ibyo. Kubera iki? Kubera ko atakibona imirasire y'izuba, za melanine zitangira kugabanuka mu mubiri we. Urumva rero kuri abo birabura bari barazimiriye iyo ngiyo ho byamaze imyaka myinshi cyane, amagana n'amagana, ibihumbi n'ibihumbi izuba ritabageraho. Ariko kubirabura bo bari bara kukurumva abirabura bari hose, ha no mu Faransa mu bihugu byose bari bahari. Ariko nka mu bihugu by'amajyepfo y'Uburayi, Ubufaransa, Ubutaliyani, Espagne, etc. ntabwo ho, kandi murumva ko ni muri bya bihe nyine imigabane yari itaratandukana cyane, ho klima yaho yari nko muri Afurika. Niyo mpamvu bakomeje kuba birabura. Noneho rero babandi abazungu bo basohotse mu mashyamba, ubwo nyine barakomeje nabo baratembera nyine bahiga kugeza igihe noneho bagereye mu majyepfo y'Uburayi, bahasanga abo bandi abo bantu bandi bo bari barubatse imijyi. Ndetse binavuga ko nk'abari abanditsi b'abazungu navugaga bavuga ko ari nabo bashinze biriya bintu usanga bikurura abazungu cyane, biriya bita ngo ni dolmen, murabibona biriya bibuye birebire bashinga bi nibo ndonko abo banditse abazungu bavuga ko na ni ibintu byari muri za cite mu mijyi abo birabura bari barubatse. Ubwo rero abazungu mbese bakimara kubona ibyo bintu nyine byarabatangaje, nibwo bwa mbere bari bakibabonye bakibibonye, ubwo baratangira mbese kubataka kubatera kugira ngo babibateshe. Ibwo rero intambara yatangiye ityo, ubwo bahise babahinda mbese abo batishe nyine barahunga babahinda mu Burayi. Ubwo intambara irakomeza berekana ukuntu mbese agiye ikomeza kugeza bakabirukana hose hariya mu Burayi bw'Iburasirazuba muri za Iran kigeze sinzi bayitaga ngukira muri za Iran muri za Iraq mbese nuko barabahinda kugeza mu Buhinde. Niyo mpamvu usanga nko mu Buhinde, Buhinde bw'amajyepfo butuwemo n'abirabura benshi, ni ukubera ko abo bazungu nyine barakomeje baratera kugeza iyo yose. Ubwo izo ntambara zarakomeje kugeza aho noneho banageze ku mugabane wa Afurika. Aho ngaho ndashaka ko abatwumva bashobora hari abanditsi babiri banditse ku ntambara kuri izo ntambara abazungu n'abarabu bakoreye abirabura uhereye ku mugabane wo muri Afrika uwa mbere ni uwitwa Chancellor Williams w'Umunyamerika, undi ni uwitwa de Graft Johnson we ni umenya ari umuntu wo muri Ghana ariko wari umwongereza cyangwa umunyamerika berekana mbese uko ubwo ngubwo abazungu batangiye noneho kwataka umugabane wa Afurika kubera kumva abirabura benshi barahunze bagaruka muri Afurika ari ubwo nyine abenshi banyuze nyine hariya za Suez bakisanga mu Misiri ariko abazungu bakabakurikirana bakaza ndetse hari itsinda amatsinda y'abazungu rwose yaje afata ubutaka aho bita nyine muri Delta no kuvuga hariya Nili yisukira muri ntuza muri Mediterane barahafata rwose bahamara igihe kirekire cyane ubwo nibwo noneho abirabura bavuze bati nekada ntabwo abazungu batwi bashobora bakomeza gukomeza kutwirukankana kuriya kugize naho batusanze aho twavukiye nta twazirukanka tukagera hehe ubwo nibwo noneho batangiye nabo kwisunganya kugira ngo babirukane bigarurire ubutaka bwabo ibyo rero byatangiye mu mwaka w'ibihumbi bine magana atanu mbere ya Yezu nibwo mbese abirabura batangiye kuvuga bati reka twirwaneho abazungu bakomeza kutwirukankana ubwo byatangiranye mbese ariko murumva ndimo kwirukanka ntabwo ndimo kwinjira muri za detaye cyane abashaka kumva uko byagenze muri za detaye rwose nabashishikariza kuzasoma ibyo bitabo bibiri mvuze mu kanya bakumva uko byagenze ariko mbese ubwo ngubwo umuntu wa mbere wagize wasunganye woruganije abanyafurika kugira ngo barwanye aba banyamahanga bari baje kwiyinsira ku butaka bwabo bakajya babagabaho ibitero baturutse ku butaka bwabo ni uwitwa Narmer mbese ni nawe mwami wa mbere ku isi uzwi ufitiwe ishusho uwo Narmer niwe wabaye umwami wa mbere uzwi mbese mu mateka ya Misiri kuko niwe wirukanye abo bazungu bari barafashe amajyaruguru ya Misiri mbese ubwo ateranya afatanya Misiri y'amajyepfo na Misiri y'amajyaruguru niyo mpamvu igihugu cya Misiri muntuza mu nyito yacyo ofisiyeri cyitwaga Union de deux terres ni ukuvuga ngo umuntu yabyitwa ngo ikira mu kinyarwanda
ni
ibihugu bibiri Union de deux
terres
ni ukuvuga ngo umwami mu nyito ofisiyeri z'umwami muri titiratureze nk'uko babivuga habaga harimo ko ari umwami wa Union de deux terres kubera ko ubwo butaka bwarigaruriwe n'abazungu yabirukanyeho noneho ubwo naho ahashyira mu maboko ya Misiri nyine yabirabura ntikwigeze kubivuga ubundi Misiri izina ryayo ni Kemet. Kemet ikaba ari nuko ari igihugu cy'abirabura. Kimwe nuko iyo bavuze Sudani baba bavuze igihugu cy'abirabura. Kimwe nuko iyo bavuze Ethiopia baba bavuze igihugu cy'abirabura. Nuvuga ayo namagambo anyuranye avuga umwirabura. Ubwo rero ntabwo byahagarariye aho ngaho izo ntambara kuri Afrika ntabwo byahagarariye aho ngaho nubwo bamaze kwirukana abo bazungu Afrika yagize agahenge mbese ubwo byatumye Afrika yiyubaka ku buryo Misiri yaje kuba nk'umutamenwa ku buryo mu gihe rwose cy'imyaka irenga 2000 nta munyamahanga n'umwe wigeze yongera gutinyuka gutera Afrika. Ariko ubwo rero abo bantu bari barateye Afrika kuva nk'imyaka 2000 ishize icyo gihe ntabwo bari bakanyurwa bakomeje kwisunganya mbese buri gihe bakaza mbese ari nk'ibitero simusiga banyurwa ari uko nyine Misiri bayishenye neza neza neza. Igitero cya mbere cyo gushaka gusenya Misiri cyabaye mu myaka ya 1850. Icyo gitero kigabwa n'abitwa Ixos bivugwa ko aribo abaheburayo bakomokaho. Icyo gihe baje mbese Misiri mbese baje igitero cyabo ari nka cya gitero cy'abanyoroko mu Rwanda. Abanyoro bafashe u Rwanda igihe cy'imyaka ingahera 11
cyangwa ndibaza ko ari
igomba kuba inarenze
irarenga muri iyo ngiyo muri za 20 ahubwo
nyinshi. Abo rero bo bafashe Misiri igice kimwe cya Misiri ntabwo bayifashe babashije kwifata yose bayifashe igihe cy'ama kibinyejana 2000 abanyamisiri bafatanyije n'abo muri Nubi Ethiopia abo bose bari bamwe bari babyara babo cyane cyane ko wenda icyo ntavuze nuko uwo Narume nawe yaje mbese gutabara Misiri aturutse nawe mu majyepfo urumva kandi muntuza mu mateka cyangwa mu nkuru z'inkomoko y'abanyamisiri ubo ubwabo bavuga ko abakurambere babo baje bamanuka mu byo bita ngo le monde de la lune. Oh, abantu bize geography bazi ko le monde de la lune ni hehe? Ni hariya iwacu aho muzi ko hari n'akarere kitwa Unyamwezi urumva. Donc uburyo rero abanyamisiri rwose na abanyarwanda na abagande na abatanzania na abakongole baje baturuka rwose muri kare ya karere niho abakurambere babo baje baturuka barazamuka nyine bajya muri za Misiri.
Ibyo uvuga ni ibintu bihindura imyumvire abantu bari bafite yuko abantu haravuga bati harabaje gutura mu Rwanda baturutse ahubwo iruguru muri za Misiri n'ahandi none wowe uravuga uti ahubwo abantu baturutse muri turiya duce tw'ibiyaga bigari baza mbese bamanuka mu by'ukuri kuko buryo uruzi rushoboka rumanuka kandi uruzi
nibyo koko
uruzi ruturuka muri turiya duce tw'iwacu muri turiya ture ndavuga uruzi rwa Nili ruriya niho ruturuka no kuba rugenda rumanuka mu by'ukuri ko abantu ahubwo baturutse mu karere k'ibiyaga bigari bagenda bajya hirya no hino aho kugira ngo abantu byitwe ko baturutse ahandi ahubwo baza aho ngaho. Ariko nagira ngo yenda tugande ku musozo amasaha ariho aragenda ngo ukomeze ari kugana ku musozo hanyuma na Dr. Inkiko Nsengimana kunganire tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro.
Bon, ubwo ngubwo turasoreza wenda kuri kuko tuzabigarukaho, turasoreza kuri iki gitero cyabo ba Exos, kuko nyuma yaho hagiye habaho ibindi bitero kugeza aho noneho igitero cyarurangiza cyaje kigabwe n'aba ntuza abagireki ba ntuza ba Alexandre le Grand, kuko kuva Alexandre le Grand yafata Misiri ntabwo yigeze yongera gusubirana ubusugire bwayo kugeza uyu munsi. Ubwo ibyo tuzabigarukaho mu biganiro biri imbere. Gusa icyo navuga kuri abo ba Exos, abahebureyi bakuru bakomokaho, ni uko nyine bafashe igice cya kimwe cya Misiri, igice cya ruguru cya kindi nyine. N'ubundi abakurambere babo bari barigize gufata bakirukanwamo na Narumere, urumva. Kapiteri yabo yitwaga Avarisi, niho bakundaga kuza bakiinstara. Ubwo rero nyuma yaho abirabura, kuko rwose ku mugaragaro yari intambara hagati y'abazungu n'abirabura. Ubwo rero abirabura nyine aribo Banyamisiri, ari abatuye muri Misiri bitabaje na babyara babo nyine bo muri za Nubia nyine ni muri Sudani, ni muri za Ethiopia, baraza bagaba ibitero barongera birukana abo ba Exos, ubwo barongera mbese barongera bigarurira ubusugire bw'igihugu bimara igihe. Ubwo uko byagenze tuzabibona mu kiganiro gikurikiyeho. Ubwo naha ijambo ntikwagakomeza.
Oui, urakoze. Ndumva twagarukiraho ngaho, ariko ikintu nagira ngo ngarukeho gikomeye ni ku kibazo bani wacu umusangamfura yabajije ati abo bantu bari bazi bafite ubumenyi, bafite ubutegetsi, barubatse amazu meza, n'iki byagenze gute kugira ngo ibintu byose bishire? Nagira ngo koko nk'uko wabivuze, nongere nshimangire yuko ubucakara bwabaye muri Afurika bwarenze imyaka 1000. Murumva yuko si ukuvuga ntabwo bari abazungu gusa, ariko na mbere hari abarabu n'ibiki byose, ku buryo mwumve mutekerereze ahantu hamaze imyaka 1000 abantu bahasiragira bategeka abo basanze babafata babajyana nyine barabahinduye mbese nk'aho atari nk'abantu, barabibagije n'amateka yabo. Mu byumve ukuntu bikomeye cyane rero urebye ubucakara bwakomeye cyane, ubuzwi ni ubucakara bwo kujya muri Amerika bwatangiye mu kinyejana cya 16, bwabayeho n'imyaka 500 ari nabwo ubonye byonyine, ntabwo ari mike kugira ngo wumve abantu babe bashize. Murebe ibintu byabaye iwacu mu Rwanda, murebe aho tugeze ubungubu. Ubu si u Rwanda ejo bundi nirukomeza uko rumeze uku, umuntu w'umunyarwanda uzongera kumusanga hehe? Abantu bakomeje bakagira ubutegetsi nk'ubwo dufite mu bwa Kagame, utitaye ku munyarwanda, utitaye mu kugira ngo yubake igihugu, yubake abanyarwanda, yongere abahe intera n'imibonero yo kwibona nk'igihugu, yo kwibona nk'abaturagihugu, nko kwibona nk'abavandimwe, kwibona nk'abantu bafitanye gukira hamwe no gusangira hamwe no gupfira hamwe bibaye ngombwa. Mu bitekereze nibikomeza uku nguku, ubona abanyarwanda tavuga tu munyarwanda yitaweho gute niki mu bitekereze bibaye imyaka 50 ijana niki ikintu cyitwa ubucakara ni ikintu cyahinduye isura cyane cyane Afurika isubira inyuma kuko yasubira inyuma guhera mu murumva ni mu mibonere nabo bagiraho wa mugani bumva yuko uko ibintu biruko bihishe bihagije bageze aho babona yuko bati uko babivuga nta kuri twabirwanya babaho gutyo n'amateka agenda atakara uretse yuko burya Afurika kame burgirana komeye ubona uko biri kose nubwo bahabaye ucakara burebure Afurika ifite ibintu byinshi yasize nuko kurwanirira kugira ngo badashira kuko bashobora gushira nabyo biri mu kintu kiri umuntu ashobora kuvuga ati ni cyerekana ubukomere uko abanyafurika bakomeye urumva kugira ngo mushobore kubana neza mu bihe bibi nk'ibyo ni ikintu nanone abantu tugenda twubakiraho n'ibindi ubucakara rero ni ikintu cyashenye Afurika pe gishenye Afurika gishenye abirabura ku buryo budasubirwaho ku buryo ubumenyi bwose bwari buzwi bwinshi hari ibintu byinshi byagiye bitakara ariko ubu ngubu bwo uko abantu bagenda noneho bongera kubibona uko hari inyandiko zagiye ziba hari ibintu byagiye byibwa bijya hirya hino ubwo bikagenda byerekana ko ari ubukungu bwa Afurika n'ibyo byose tugomba kubakiraho kugira ngo twongere dusubire aho twahoze dusubire ku isonga nicyo kintu nagira ngo mvugiye murakoze
ndumva Blaise nicyo rero ashaka gufata kandi kajambo ka nyuma yakoresheje n'umuntu
uhanye tugakoze na kajambo rwose gatwe cyane kugira ngo nuzuze gato yanyiko ku birebana n'ibyo by'ukuntu nyine ubushimusi bw'abantu muri Afurika bwadushenye cyane ku buryo burenze kamere abantu nuko ikibazo nuko rwose abanyarwanda n'abirabura muri rusange ntago tugira amatsiko kandi iyo nayo ni imwe nyine mu ngaruka z'ubwo bucakara kuko urazi ko ubundi umwana w'umwirabura umwana w'umunyarwanda yarerwaga mu gukangurirwa kugira amatsiko ni iriya migani biriya bisakuzo turiya dukuru twajyaga tubwirirwa ku mugoroba imbere y'amashyiga twota ibyo ni ibintu nabayeho nabayemo rwose kandi namwe ndumva ari uko ni ibintu byari bigamije kudukangura ubwenge kugira ngo tugire amatsiko none umunyarwanda w'ubu ngubu wakoronijwe mu bwonko nta matsiko akigira nta gisoma nta n'icyo bimubwiye asoma ku gacupa ariko gusoma ku gitabo reka ntibikunda nyamara ndibuka mu mashuri batunyuriyemo abantu nka ba Livingstone ukuntu bajagajaze Afurika twarabibwiwe ariko abanyarwanda basomye ibitabo byanditswe na Livingstone ni bangahe cyangwa birabura basomye ibyo bitabo ni bangahe cyangwa bagize n'amatsiko yo kubishaka nyamara iyo babisoma bari gusangamo aho nk'abo ba Livingstone bavuga ukuntu nk'utudugudu tw'abanyafurika turi kure cyane yaho abahigaga bacakara bageraga abaportugais abarabu abantu nk'abo kuko ni abantu nyine bakoraga imihigo pe bakinjira mu ntuzamungo bagatwika abantu bagahungira mu mashyamba bakajya kubashakishiriza mu mashyamba kugeza babakuyemo aravuga rero ko hari aho yagiye avuga nk'ahantu nyine nk'ahantu za village ziri kure cyane yaho aho hantu abo bahigaga birabura bageraga yerekana ko wasangaga abantu mbese bafite ubuzima busanzwe bafite inganda zicura ibikoresho byabo za atelier inganda zi bafite inganda ziboha imyenda mu migwegwe muntuza mu budodo bw'insina mu budodo bwa biriya bivamo amavuta y'amamesa urumva ibyo bintu byose ni ibintu abanyafurika bari bazi gukora ariko noneho n'ubukoroni bwatwibagije tutakimenya gukora tugomba kujya gushakishiriza imyenda mu Bushinwa kandi ari ibintu twikoreraga ubwacu nubwo igihe cyose rero abirabura batari bari bwinjirwemo nabo banyamahanga ngo babashwiragize babashimute bari bihagije rwose ibintu byose ubushobozi bwose bari babufite nicyo nashaka kurangirizaho murakoze
urakoze cyane Bwana Blaise nicyo ribera urakoze Dr. Nkiko Sengimana muri iki kiganiro ku ishema ry'umwirabura ishema ry'umunyafurika ni kiganiro cya kane ni gice cya kane mu biganiro bifite inyito twatangiye mu kwezi kwa Kanama nagira ngo nibutse ku cya mbere twagitambukije ku wa 16 Kanama mu mwaka w'2020 cya kabiri ku itariki 27 Kanama icya gatatu ku itariki 5 Nzeri mu mwaka w'2020 ikinyire kikaba ari igice cya kane muri ibiganiro nk'uko abatwumva bamaze kubimenyera turi kumwe na Bwana Blaise Nicyo Ribera wakoze ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima bw'abirabura n'ukuntu abirabura bari ibihangange kera n'ukuntu bagezeho bagahinduka ingaruzwamuheto inganzwa ku isi yose tukaba kumwe kandi na Dr. Nkiko Sengimana iki kiganiro mwakigezwagaho na Sitwe Rusangufura umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement nkaba rero nshimira abaduteze amatwi mwese inshuti zacu banyarwanda banyarwandakazi n'abandi mwese bumva ikinyarwanda ndabashimira ko mwakurikiye kino kiganiro ubwo naho ubutaha murakoze